Black Market Records.
It's the YY Willis, aka Mr.
Pazu,
Mr. Taliban. Until furthermore, tunawakaba.
Kiduka kubule defungu anytime. Nazengia borona, luga na borona, kijani borona, sura borona, maliota jata magani. Kijole kati ni melea, squeeze pupaji memea. Yunuka ni kwa kemea, akwa pake metembea. Paka nini yani? Paka woi, paka wechorea. Pako takutu kwa chuma yani, chuma ogelea. Paka nzuri kwani? Eo siku miute gemea. Ama rapa toto wangu wachekechea. Stare kwa tuni kiroga, aami wachekelea. Wana teketea, teketea, mina endelea. Promis nikipate kitini wivu mtanionea. Mini Taliban,
Taliban,
muitisha pombe na kan,
pombe na,
muendesha dogi kavan,
dogi kavan,
dogman sit and disturb. Basi sema Taliban,
Taliban,
big man Taliban,
big man Taliban,
joshi kwa Taliban,
joshi kwa Taliban,
Taliban Taliban,
Taliban Taliban.
Sikiza kwa makini, talante ya simi. Nyanya simi, kujichocha simi. Kana sema sisi si wabaya asili. Nyani kalinyongwa jana mkono iko guilty. Kachini we bimbi, chekisa kipindi. Nite god designer disimba na nitimi. Kwa kufika hizo nini mnatema nyinyi. Kamete kwa na wengi sehemu si asili. Mini Taliban,
Taliban,
muitisha pombe na kan,
pombe na,
muendesha dogi kavan,
dogi kavan,
dogman sit and disturb. Basi sema Taliban,
Taliban,
big man Taliban,
big man Taliban,
joshi kwa Taliban,
joshi kwa Taliban,
Taliban Taliban,
Taliban Taliban.
Kwa binoma ya ulimi na vidole, inauma mauki head pigwa ndole. Unaringa na unakaa mzazi. Kisi kesi so Buddha don't judge. Nilipea vip fair na akauwa beat. Wao nilipa ndio nisi reply this. Nadai ganji sina shuguli na beef. Ukijidai funny na kuchekeshe na
hii. I remember my exes wakisema no romance bila finance. Time in your daddy they be asking me for guidance. Flow getting finer, kanjenga you is a minor. Hoping the Louis designer, you fake it you made in China. 007 vile na bond na mafans. Lazima nipande ndege ndo mjue boys anenda far. Rota kangwa kwa kwero spo jipanga vile umekaso. Make sure uko chambele wasiku cross juu ya chapa. Black no kalaji, sizila alaji, misi maziwa malaji. Kuna alaji ya kwa abrop nigga skuma the gualaji. Garanti nikispiti taikilip mi wananiti. Focus kulisha family zo zingine ni vanity.
Mini Taliban,
Taliban,
muitisha pombe na kan,
pombe na,
muendesha dogi kavan,
dogi kavan,
dogman sit and disturb. Basi sema Taliban,
Taliban,
big man Taliban,
big man Taliban,
joshi kwa Taliban,
joshi kwa Taliban,
Taliban Taliban,
Taliban Taliban.
Akikutusi mtusi, akikula faya kula yeye
Taliban.
Akijifanya natoa wallet, wewe toa boxer. Kila mtu ajipime na nguvu yake.
Until further notice, aini until further more.
Yeko biemba.